Nilie kui, niko chamwari nani, nidomo kaya, nilabiria kumjini, niko nongo, necha.
Sibo nisikiliza, kanielewa vipi, na nitaluza, ishima tena mnipi, uwana pendeza, wamini na ziki, ebinki cheka, wanazani niko fleshi, upo niko toka, baladu kumbosi, nadia na mola kumbe wanga nolo mixi.
Tukafanya biti, nachukua basi mpaka Bongo City, vingunguti alipo.